name pop on the chair.
Ama kweli dunia ni tambala bovu lilotoboka. Moyo wangu vumilia, ifadhi makovu, usije kuchoka. Wanatamani niwe bubu, kinywa changu nikose cha kusema. Nishagombana mpaka na ndugu, chozi langu na bado sija koma. Tena ulazwe pema ruge mutahaba, maneno yako najifunza leo. Mtaka moja kaitamani saba, mtani wanasema dhamana cheo. Marisa simama, chenye mwanzo hakikosi mwisho. Marisa simama, mama. Marisa simama, chenye mwanzo hakikosi mwisho. Marisa simama, hakikosi mwisho. Alaiti kama ardhi na mbingu vingeongea, kuna mengi yalojificha. Jua zama, rafiki wa leo ndo adui wa kesho, macho na fikicha. Oh, maisha kombolela zinga, nishabutua wakapata wengine. Kisa mwonekano kanipinga, mara pap wanasema mengine. Tena ulazwe pema ruge mutahaba, maneno yako najifunza leo. Mtaka moja kaitamani saba, mtani wanasema dhamana cheo. Ninasimama, mwanzo wakikosi mwisho. I don't give up. Hata wasimeni, changamoto ndo maisha ya kila mtu atapitia. Don't give up.